You are now listening to the Lead Radio podcast.
So banayela u brother on the line la akwazi ukuthi ke asicebise lapha nalapha yana ke sizokhuluma naye njengamanje sikwazi ukuthi ke okuningi sizizwe lethina. Bengathanda nje ukuthi ubhuti nje kafushane azazise kubalaleli ukuthi ngabe namhlanje sikhuluma nobani sihamba ngani ke kusuka namhlanje kuyiwa phambili.
Oh ngiyabonga YouTube ngibonga ithuba kuwena nabalaleli. Mina ngudalisu oqhamuka kwinhlangano ekuthiwa i-Narcotics Anonymous elekelela abantu abanjengami nabaningi ngaphandle abanenkinga ekusebenziseni iy'dakamizwa.
Yabo yabo bhuti. So bhuti wami ngiyathokoza kakhulu ubhuti igama udalisu ngaphansi kwe-organization i-Narcotics Anonymous, right?
Kunjalo nje bhuti, thank you.
Danke bhuti wami. So bhuti wami ke la ngaphansi kwe-Narcotics Anonymous ngabe ke in shortly ikhupha kanjani njengoba sisabhekene nanasi isimo se-COVID-19?
Ngiyabonga umbuzo wakho. Kubona isimo se-COVID-19 sithende ukuba nzima kancane ngoba inhlangano yethu isebenza ngokuthi sibe nama-meetings la sihlanganyela khona njengabantu abane-disease of addiction. Silulekane ngendlela eyithize nemisebenzi esiyenzayo ukuze sikwazi ukuthi sibeke phansi okuyidakamizwa. Kodwa-ke ngenhlanhla yethekhnoloji, ngoba vele kwaseku-introduciwe ama-Narcotics Anonymous meeting enzeka online even before i-COVID-19, ukuze umyalezo waka-Narcotics Anonymous ukwazi ukuthi ufinyelele ey'ndaweni lapho ezingekho khona, ama-meetings engekho khona. So kuthema kufika lesikhathi se-COVID-19 kwase ku-increase-wa ama-numbers ama-meetings a-online. So njengamanje uma ukuthi unesifiso sokuthi ube yilungu laka-Narcotics Anonymous, une-meeting ya-online ongakwazi ukuthi uyijoyine nanoma ingasiphi isikhathi. Njengoba si-Narcotics Anonymous si-organization engekho e-South Africa kuphela but i-global fellowship ikhona umhlaba wonke jikelele. Siyaba nazo iy'ndlela zokuthi sixhumane nama-meeting akhona kwelakithi la e-South Africa as well as ama-meetings akhona futhi abroad e-Africa, e-Europe nasey'ndaweni ey'ningi emhlabeni jikelele.
Ayi ngizwa kahle bhuti wami. So ngiyacabanga umlaleli ekhaya naye usizakele ukuthi ke i-organization le i-Narcotics Anonymous iyatholakala all over, ayikho kuphela la eNingizimu Afrika.
Kunjalo nje mfowethu, njengoba ngisho siyibiza nge-global fellowship, i-organization ikhona all over emhlabeni. Sonke sisebenzisa i-text ne-literature efanayo nanoma ngabe kuphi usemhlabeni. Uma ngabe uze kwi-meeting yaka-Narcotics Anonymous uzothola ama-traditions nama-spiritual principles afanayo esiphila ngaphansi kwayo. Kuyiyona into esilekelelayo ukuthi silwe nale sifo sethu esibizwa njenge-disease of addiction.
Ngiyakuzwa lapho bhuti wami. Ngiyathokoza futhi kakhulu ukuthi-ke sinama-organization afana nalawa akwazi ukuthi-ke abuyise ithemba kubantu abaningi, especially kubantu abasha abasafisa ukuthi nabo izimpilo zabo beziguqule bebe ngabantu abangcono kusasa. So la bhuti wami, okay, sorry, ungaqhubeka.
No, bengivumelana nawe impela, ngiyaxolisa, bengivumelana nawe impela ngoba ekugcineni into eyenzekayo uma ngabe sisaluthekile siphethwe yiso le sifo se-addiction, i-society in general ayim-understand omunye umuntu, naye uqobo lakhe ekugcine engasayi-understand, azibone sengazukuthi kunento e-wrong esimilweni noma ingaphakathi kuye. Kanti uma usufikile ka-Narcotics Anonymous, yila ukwazi ukuthi ufunde khona ukuthi awunankinga unesifo. Isifo esidinga ukuthi silashwe. Uma ngabe sesilashiwe leso sifo, sifo se-addiction, yila kobe sekuphuma ubuntu bakho qobo,
sekuphuma kuwena,
kuwena bangempela. Ngoba iningi lethu liphumele ngaphandle libona umuntu osaluthekile esebenzisa iy'dakamizwa abizwe ngamagama ahlukahlukene, kanti lowo muntu usengabi nawo amandla ukuthi alwisane nale sifo abhekene naso ngaleso sikhathi. I-Narcotics Anonymous ingena lapho ekumchazeleni ukuthi awusiye umuntu omubi phela nje unesifo. Asike sizame ukuthi njengoba nathi siyabalutha ezizamile ukuthi sisebenzise lolu hlelo ukuze sikwazi ukuguqula impilo zethu. Sihlanganyele sonke sikwazi ukuthi sixoxisane, sicebisane ngokuthi sidlule kanjani kwiingqinamba ezithize, sikwazi ukuthi sidlulisele umyalezo phambili ukuze nomunye umuntu athole ukukhululeka.
Hayi, ngiyakuzwa bhuti wami, imnandi and icacile, i-straightforward. So la nje kafushane bhuti wami, bengathanda ukuba ucacisele abalaleli okanye uke kwanami nje ungichazele ukuthi ke let's say mhlambe ngihlushwa i-erection ethile, so ngiyathanda okanye ngiyafisa ukuthi ke ngisizakale kuyona, ngabe ke i-narcotics anonymous ama-programs wakhona ngabe ke wona asebenza kanjani ke in terms of ukuthi abantu bekwazi ukuthi besizakale?
Ngiyabonga ngalowo mbuzo. I-narcotics anonymous it is what is known as a spiritual program. Ngamanye amazwi akuyona i-religious program but i-spiritual program esiyisebenza. Iney'nyathelo eziyishumi nambili, into esiyibiza njenge-12-step program. Mese iba nama-traditions aka-narcotics anonymous. Uma ngabe ufika uma ngabe usuyinikelile ingaphakathi lakho ukuthi unenkinga ye-addiction ethize, siyakwamukela njengomuntu obaluleke kunathi sonke, ngoba isinqumo umuntu asithathayo sokungena kuma-doors of Narcotics Anonymous kusuke sekuyi-victory leyo. Ngoba phambi kwethu nathi sathi siqala sifika sabe sitshela ukuthi yithi esibaluleke kunathi sonke, ngoba abakwazile ukusebenzisa lolu hlelo ukuze babeke phansi izidakamizwa nokuthi baze bakwazi ukuthi begcine beyiguqulile iy'mpilo zabo. Indlela abakwaziyo nabo ukuthi baqhubeke behlezi bengamalungu ayi-Narcotics Anonymous ukuthi bawudlulisele lowo myalezo wokuphila phambili nakwabanye.
Yes.
So uma ngabe ufika kubalulekile, siyatshelwa sonke ukuthi kubalulekile ukuthi uzame ukuthi wenze umhlangano every day for 3 months. Phecelezi ibizwa nge-90 in 90 leyo. Siye sithi sicela wenze ama-meetings awu-90 in 90 days. Lokho kuyakusiza ukuthi ube exposed kuma-meetings ahlukahlukene, ukwazi ukusebenzisa leso sikhathi ukuthi uhlanganyele nabantu abahlukahlukene, ukwazi ukuzwa izinto ey'hlukahlukene ey'qhamuka kubantu asebekwazile ukusebenzisa lolu hlelo. Emva kwaloo 3 months usuma usuphelile lowo 90 days, uyakwazi ukuthi ube usu-establishe i-firm grounding kwi-program ukuthi uhlelo lusebenza kanjani, nokuthi ama-traditions ama-principles ekufanele siphile ngaphansi kwawo ukuze silwe nale sifo sisiphethe kwenziwa kanjani. Emva kwaloko-ke kuba nezinye izinto okwaziyo ukuthi uzenze, uthole i-sponsorship, umuntu uyokwazi ukuthi akulekelele ukuthi nenze lolu hlelo leli bizwa nge-12-step program. Nokuthi-ke nje okubalulekile ukuthi ama-meeting kufanele ngaso sonke isikhathi ungawahlehleli, ngoba yiwo asilekelelayo ukuthi ngaso sonke isikhathi noma sesifikile esimeni sokuthi sesikwazile ukubeka phansi iy'dakamizwa, u-step one lowo. Okulandelayo phela kubalulekile ukuthi siguqule ney'mpilo zethu ukuze sikwazi ukuthi abantu abakhiqizayo nasemphakathini.
Hhayi, nguzwa kahle bhuti wami.
Yebo.
So lapha-ke bhuti wami kafushane nje, let's say-ke mina njengoba nje ngike ngabekisa laphana ekuqaleni ukuthi if ever ngiyafisa ukujoyina in terms of programs ukuthi asebenza kanjani, let's say-ke mhlawumbe-ke nangu-ke umuntu umwe ngomumo njengamanje ukuthi yabona-ke manje ngiyafisa ukuthi no ngiyangena-ke shosho ngiyazinikela ukuthi nami-ke ngibe imemba ye-Narcotics Anonymous, ngabe mhlawumbe ikhona kuphi okusuke kulindelekile kumina umuntu omusha kwi-group?
Ngiyabonga lo mbuzo, ubaluleke kakhulu futhi ngoba akukhokhwa mali ka-Narcotics Anonymous, akusayinwa lutho. Uma ngabe ususitshelile ukuthi uyalidinga usizo, ukuthi uzame ngayo yonke indlela ukuthi uthole ukuthi umhlangano oseduze nala uhlala khona ungakuphi. Njengoba kuyisimo se-COVID njengamanje, siye siyalela abantu ukuthi sicela ukuthi niye kwiwebsayithi yethu ana.org.za. U-NA umele u-narcoticsanonymous.org.za. Izokhipha yonke i-list yama-meetings esinawo a-online e-South Africa. So labo bantu siyaba encourage kulesimo se COVID-19 manje ukuthi siyangicela ukuthi nize emamithingini emamithingini nofike nihlangane nathi sonke nabanye abantu abangamalungu njengoba sengishilo ukuthi akho ma pledges asayinwayo akho lutho into ebalulekile uma ufuna ukuba yilunga la Cotics Anonymous ilento abayibiza ngokuthi i-desire to stop using drugs kufanele ube ne-desire uma ngabe usune-desire usuthi cha sengikhathele ilesi sifo sengikhathele impilo yami ibheke phansi ngiyayidinga i-solution yale nkinga enginayo ikhona lapho kwa-Narcotics Anonymous njengoba sengishilo ukuthi ungaya kwi-website yethu uma usufikile kwi-website yethu uyothola ama-list e-meeting list ahlukahlukene Monday to Sunday kuma-meetings ongawajoyina si-aware-ke futhi njenge-organization ukuthi uku-attend ama-meeting online kunama-data costs nento ey'njengalezo sekwenziwe nama-meeting after 12 midnight aqala mhlawumbe just 10 minutes after 12 because i-Narcotics Anonymous i-aware futhi ukuthi ama-service providers amaningi aye-lowerisha ama-data costs ngalezo y'khathi just ukuthi sizame ukuthi sithi reach out kubantu mhlawumpe uthole ukuthi kungaba inkinga ukuthola nento eyidatha ukuze bathole lo myalezo ophimisayo.
Ngiyakuzwa kakhulu lapho ke bhuti wami. So bengicela futhi nala ukuthi engathi bungasiza futhi nala ekuthenini mhlambe ngabe ekuchazelekeni la i-Narcotics Anonymous ukuthi-ke ngabe mhlambe yona-ke outside organization and kwi-self-supporting ngabe mhlambe-ke lapho-ke isebenza kanjani okanye-ke isiza kanjani thina abanye ukuthi mhlambe let's say nayo i-organization okanye-ke mina nje ngiyi-one nje ngingedwa ukuthi mhlambe ngasizakala kanjani-ke kulokho.
I-Narcotics Anonymous i-organization e-fully self-supporting engenayo i-interest eqhamuka ngaphandle. Lokho ukubaluleka ama-traditions ethu ayasitshela ukuthi asivumelekile ukuthola imixhaso eqhamuka ngaphandle. Yonke into yaka-Narcotics Anonymous eyisevisi eyenziwayo emphakathini yenziwa abantu abanjengathi abantu abaluthekile isifo sey'dakamizwa esebekwazile ukuthi beyibeke phansi besebenzisa lolu hlelo. Siyahamba sivakashele ama-rehabilitation center, sivakashele nasemajele nama-institutions ukuze sikwazi ukuthi sidlulise lo myalezo again kubantu mhlawumpe abangeke baze bakwazi ukuthi beze ema-meetingini. Of course lokhu ngikuchazayo kwenzeka uma ngabe izinto zi-normal singekho ngaphansi kwale sifo i-pandemic ye-COVID-19 le esingaphansi kwayo njengamanje.
Yes.
So okubalulekile ukuthi yonke into eyenziwayo yenziwa iwona ama-addicts akwi-recovery esebenzisa le program le. Asikho affiliated neqembu lezepolitiki, asikho affiliated ne-rehabilitation center. Iqembu elizimele ngokokwalo elimiswa yiwo amalungu awo asebenzisa lolu hlelo ukuze akwazi ukuthola indlela yokuphila.
Hayi ngizwa kahle ngamanye amazwi uma ngabe umuntu efisa okanye enentshisekelo yokuthi-ke nani anganijoyina kwi-Narcotic Anonymous so angakwazi ukuthi asizakale ngenkulu indumezulu nje nangokukhulu ukuthokoza ngaphandle kokuthi-ke azabheke ukuthi njengoba mina ngileli yaqembu lezombusazwe hayi akusavumelekanga ukuthi ngaya laphaya okanye mhlawumbe ngilo liyahlelo lwenkonzo angisakwazi ukungena lapha so nje i-Narcotics Anonymous ivumela wonke umuntu
kanjalo nje siyibambe ngokuthi njengoba kade singishilo ukuthi si-spiritual program wesilisa wesifazane ungabe uyinhloboni ukholo i-faith yakho okubalulekile ukuthi ngisho ngabe siqhamuka kuma-walks of life ahluke kangakanani sonke siba ne-common disease ekugcineni and i-Narcotics Anonymous isinikeza i-common solution wamukelekile ngisho ngabe uyiphi i-faith akubalulekile lo okubalulekile ukuthi unenkinga and udinga abantu abangakwazi ukuthi bakusize nawe uma usulutholile futhi usize ukuze i-Narcotics Anonymous iqhubekele phambili wena osuthole usizo nawe uyakwazi ukuthi usize nabanye abazoqhamuka emva kwakho
udlulisele phambili
udlulisele phambili that is why Narcotics Anonymous is aphila namandla ngoba sikhathi eside angara siyesibonge abaqhamuka before thina nathi njengoba sisala kunomehluko ekufanele siwenze kulabo abasazofika ngoba iningi lethu liyahlupheka la ngaphandle lesi sifo and iningi lethu alazi ukuthi ikhona isolution ekhona kubalekile kodwa ukuthi kube necommunication kobantu abazo abayidingayo bazi ukuthi asikho isidingo sokuthi basihlale inside lama prisons lawo akhiwa addiction disease ikhona indlela yokulindela ukwazi ukuthola ukukhululeka empilweni.
Ayi ngikuzwa kahle futhi wami and ngiyalithanda lelo kudlubulundela ukuthi ikhona indlela yokuthi umuntu adlubulundele akwazi ukuthi ashintshe isimo. Ngiyalithanda lelo kudlubulundela kodwa ke labo futhi wami ngaphambi ukuthi ngudedele ohambe. Bengicela lapha bhuti wami usikhanyisele kuthenini ngabe i-Narcotics Anonymous isebenzisana kanjani nama-facilities kanye futhi nama-rehabs ukuthi mhlawumbe ngabe bukhona yini ubudlelwano obukhona phakathi kwe-Narcotics Anonymous kanye nama-facilities and rehabs into efana nalezo.
Yes, indlela njengoba ngisho ukuthi i-organization as a whole independent but yes siwavakashele ama rehabilitation centers athize na ma correctional facilities athize through a subcommittee yethu ebizwa nge hospitals and institutions. So kunama subcommittees ahlukahlukene inhloso ukuthi for example abantu ababoshiwe abasejele kubaningi nabo abadinga ukuthola lo myalezo lo
ofisayo
so ngenxa yokuthi basagciniwe abakwazi ukuphuma abanayo inkululeko yokuthi beze kuma meeting yithi esiza kubona siyobabambela ama meeting khona kanjalo nabase ma rehab center uma ukuthi usathola ithuba lokuthi ayokwenza i detox ethize from isidakamizwa ethize ngaleso sikhathi besase ma rehab siyabavakashela nakhona sibenzele ama meeting inhloso ukuthi sibaphe umyalezo ukuthi mhla waqede rehab mhla wasiqede isigwebo sakho ukuze ungabuyele emuva kule mpilo kaDibiyona buye uze ngapha na inhlangano yamukela wonke umuntu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nokuthi sicithisane sabantu ukuze singabuyele emuva.
Cha bhuti wami ngikuzwa kahle icacile iqondile ngiyathokoza mina ukuthi sibe nawe namhlanje ngiyathemba nangelinye ilanga siyokwazi futhi ukuthi siphinde sikuthole ukwazi ukucebisa abantu futhi ngokuthi ke izinto empilweni azidingi ukuthi umuntu avela lahlela ithawula so kuyadinga ukuthi umuntu kwesinye isikhathi naye akabhunkule alwe
kunjalo nje ngiyabonga kakhulu
kubonga mina bhuti
thank you.
Bekunguyeke laphana ke ubhuti ke udalisu ebesimthola laphana ke from Narcotics Anonymous esicebisa ke laphana ke esiluleka futhi ngokuthi ke laphana ke ezinye zezinto ziyenzeka kuphela nje kudinga ukuthi kube wena ovumayo ukuqala ukuthi ke indeed mina usizo ngiyalidinga so ngaleyo ndlela uma ukwazile wena uthi wenze kanjalo uyakwazi ukuthi bese uyasizakala. Kumbula ke uthe ubhuti besikhuluma naye ezinye zezimo zidinga ukuthi wena uhlubulundele ungavumi ukubuswa yisimo akube wena ozobusa isimo uvele uhlubulundele ukuthi ke mina njengoba ngizibona ukuthi ke kunonangu u1 no2 no3 ongikhipha endleleni so ngiyafuna ukuthi ngivele ngihlubulundele ngibheke phambili mind you mntakwethu akungabi wena oguqulwa isimo akube wena oguqula isimo nango Mandoza uthi Mandoza nomethe ukuthi kwenzakalani but they still hope kumanje sibhekane naye COVID-19 abantu bahleli ezindlini bahleli manzonzwana ukuthi ke bazofa no sonke siyazi sonke sitshelwe lokho ukuthi ke isifo lesi once sakuthola siyakunqamula noma kanjani but uthi Mandoza they still hope no matter what they still hope.
Yeah. Sane hope, sane hope. Again, it's sane hope, hope for me and you. But like sane hope, cause I've been there.
That was your Lit Radio podcast. Stay tuned for more by downloading the Femcast app to listen to Lit Radio ZN 24/7.